Isifundo 24. Asephula isifungo sawo. UJehova wathi kuMose, "Khuphuka uze kimi entabeni. Ngizobhala imithetho ematsheni bese ngikunika yona." UMose wenyukela entabeni, wahlala khona izinsuku ezingu-40. Ngesikhathi lapho, uJehova wabhala imithetho eyishumi ematsheni amabili ayizicaba, wabese wanika uMose. Ngemva kwesikhathi, ama-Israel acabanga ukuthi uMose ngeke sabuye. Athi ku-Aaron, "Sifuna umuntu ozosihola, senzele uNkulunkulu." U-Aaron wathi, "Nginikeni igolide lenu." Walincibilikisa, wenza ithole legolide. Abantu bathi, "Leli thole linguNkulunkulu wethu, owasikhiphe eGibhithe." Baqala ukukhulekela ithole legolide, futhi benza umcimbi omkhulu. Kwakukubi yini lokho? Yebo, ngenxa yokuthi babefunge ukuthi bazokhonza uJehova kuphela. Kodwa manje babephula isifunga babesenzile. UJehova wakubona okwakwenzeka. Wabesethi kuMose, "Yehla uye kubantu. Abangilaleli, futhi bakhonza uNkulunkulu wamanga." UMose washesha wehla entabeni ephethe amatshe amabili ayisicaba. Njengoba esondela, uMose wezwa abantu becula. Wabe sebabona bedansa futhi bekhothamela ithole legolide. UMose wathukuthela kakhulu, wawalahla phansi amatshe ayewaphethe aphihlika abayisicucu. Ngokushesha walishisa ithole. Wabe sebuzwa u-Aaron, "Abantu bakukhohlise kanjani ukuba wenze into embi kangaka?" U-Aaron wathi, "Ungangithukutheleli. Na uyabazi ukuthi banjani laba bantu. Bathe bafuna uNkulunkulu, ngakho ngivele ngaphonsa igolide labo emlilweni kwabe sekuphuma ithole." U-Aaron kwakungafanele enze lokho. UMose waphindela entabeni ukuze ancenge uJehova ukuba abaxolele abantu. UJehova wabaxolela laba ababezimisele ukumlalela. Uyabona yini ukuthi kwakubaluleke kangakanani ukuba ama-Israyeli alalele uMose? Noma nini lapho wenza isifungo kuNkulunkulu, ungephuzi ukusifeza, ngoba kajabuli ngeziphukuphuku. Feza isifungo sakho. UMshumayeli 5:4. Imibuzo. Yini ama-Israyeli ayenza ngesikhathi uMose esentabeni? Yini uMose ayenza lapho ebuya? Exodus 24:12-18 no-Exodus 32:1-30.